The terrific gabo die from an on iconic. Eh, duwe me somo ngamia jeshusha shingo. Eh, mwendo kubisha masela. Ah, tunabisha. Eh, siri anza guanche mani mina kusakele mtima wangu. I don't take Tanzania, don't take prisoner dangerous. Atunazika mtuwa kifa, tusiki mgu kifa guns. Weje mani wanaita pombe, napenda pombe, simu ya pombe, wanangu pombe. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa yo, yuko bui msimge, pombe nyingine yo. Ato boy atazima, yani atatoka mbui, msimge watazima. Oye mani bosi karewa yo, yuko bui msimge, pombe nyingine yo. Ato boy atazima, yani atatoka mbui, msimge watazima. Memona boss,
memona boss,
memona boss,
memona boss,
wabishi memona boss,
memona boss,
memona boss,
memona boss.
Unapita pombe chuwai, humo ndo divai. Mwanangu akisharewa na pari kimasai. Tiati asari, loe kasabai. Jonjo kwetu ni finkwe takio mboy. Mwagwe baki zimata na shakolo boy. Wabisho kirewa bana uni hawa boy. Na kunye pombe fashion, serengeti chui. Zate za shen, tuliza mtori. Nyama zipo chini, najipaka nini. Nataka milioni kwa nina TV ndani. Nyama zipo chini, najipaka nini. Nataka milioni kwa nina TV ndani. Changanya mikemikari, wauna na visha. Changanya mikemikari. Changanya mikemikali wauno na visha. Changanya mikemikali. Changanya mikemikali wauno na visha. Changanya mikemikali. Weje mani wanaita pombe, napenda pombe, simu ya pombe, wanangu pombe. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Gati changanya chingiri, mguwa ni chairi. Wanangu kudacha, wanaga akiri. Chama kem kem, tupate wazim. Wanangu wenyewe, msati ya team. Changanya mikemikali, wauno na visha. Changanya mikemikali. Changanya mikemikali, wauno na visha. Changanya mikemikali. Changanya mikemikali, wauno na visha. Changanya mikemikali. Eh, changanya mikemikali, kuka chingiri mix na smart jini ushuani best bitch. Ah, watoto Mikocheni, watoto Kawe, watoto Tegeta, anakubali sana watoto wa Bunju. Eh, tulewe wote sasa bossi, ah, manager Sky, ah, wapi Bruno Sky, ah, wapi Mwina, ah, team pombe kali watoto wa Keko. Eh, nakubali sana Kinyerezi from Skip, watoto wa Tabata, ah, itikeri alafati Buguluni, alafati na Vingweta sasa. Watoto wa B12, anakubali sana Bekalio, ah, watoto wa Ganarei, eh, Ganarei Chama, watoto wa Faru Jeuri, watoto wa Dege la Jesh, eh, changanya pombe. Watoto wa kusini, eh, nakubali sana watoto wa Morogoro au Sindire. Nakubali sana watoto wa Arusha, eh, wapi Torpedo, amnyanyua tairi. Eh, watu wa kunyanyua tairi, watoto wa Mtwara, watoto wa Rufiji. Eh, wapi watoto wa Ikwiriri, Aikwiriri, watoto wa Lindi. Eh, nakubali sana watoto wa Mtwara, watoto wa Masasi, watoto wa Tanga. Eh, la nyoche sasa watoto wa Afrika kusini. Eh, watoto wa Jobegi, anakubali sana watoto wa Kaburu. Eh, wapi Manigeomi, wazee wa Islamic State. Anguri Kacha Mabuga, eh, wapi Panyamo. Hey, bado tunabisha lala nje. Hey, msela kobe askubi. Hey, timpombe kali watoso julikana.